ngā take o te tai tokerau.
Mā te mahi tahi ka oti ai te mahi. He aku rauranga tira nau mai hakatata mai ki ngā kawenga kōrero o te wā, atu te reo irirangi Māori o te hiku o te ika, ko ngā take o te tai tokerau e haere ake nei, he mea tautoko e nei kōrero e wātea me te māngai pāho.
I te taunga mai o te mate kōwhiore, i whakaritea ai te kāwanatanga o te rāwa, i tētahi ture e tāia ai te whakatire i ngā ture, kia pāhiake e tāia ai te karo i ngā raru nui o te wā. I tēnei wā tonu e kaha kitea ana i te ngana Ātero Pūnāhinara, kia hangaia i tētahi pere whakatire hou, e ai ki ngā kōrero a Maya Wikaira o te kāhuihunga roia Māori o Aotearoa nei, e whakakā hore ana i te ngana Anāhinara a Act rātau ko Aotearoa tuatahi, kia whakatūria i tēnei pire, kia toi tū i roto i te ture o Aotearoa a mohoa ake nei. E ai ki ngā kōrero hoki a Wikaira, e hara tēnei i te take noiho mo te hunga tangata, engari he take anō tēnei e whātoro atu ana ki ngā āhuatanga katoa o tēnei motu. Anei ngā kōrero a Maya Wikaira.
Engari, ko tētahi o ngā mate o tēnei pire, kāre i te whakai ōkawa nei, kia whakamohio atu i te hunga, i te maria, pērā i te ture i raro i te RMA i tēnei wā, mehe mea, e haere ana e nei o ngā tono, e whakai hoki ana rātou kia uru, kia kōrero mō ngā nawe, mō ngā āhuatanga e pākironga i a rātou. Kua whakawhaitira ngā tangata, me ki ai he affected persons, nā reira ngā tangata ka whakai, kia kōrero mō ērā o ngā āhuatanga.
E rongo ana te ao pāpāho o Aotearoa i te taumahatanga o te ao hau nei, ka mutu kua kitea i te aukatinga o ngā whakaaturanga i raro i te maru o te reo tātaki. He oi anō e whānake tonu ana e ngā kai papā ho Māori ki te whakatina nahia i te moemoea a rātauma kia whakaraura puano i tō tātau reo. Hei tā Julian Wilcox i tēnei wā e hakariterite ana a whakata Māori mo te whakapāhotanga arorangi o te kaupapa nui hakahirahira mo te rā o ngā hoia e kainamu mai a te 25 o pai ngā whāwha.
Ai whakamahara tia ngā mahi a ngā hoia engari harai te mei a te whakamānawa tia mā te pau a ka whakata kamutu. Ka rake te whakaro i a whakata Māori me whakanui, me whakamahara. Te whakatutukiraia i te kōrero kei ware ware tātou. Ka kahaere tia te tahi kaupapa te tahi hōtaka, te kaumāwaru haora nei te roa. Kahaere, kānoho. Ka hua whakawhina ki tia, a whakata Māori anō, he pou whakapāho i ngā kaupapa o te motu pēnei me te rāo Anzac nei.
Te reo te tai tokerau.
Ka tia ke rā ngā kōrero i konei e hoa mā kua memiti te puna kōrero kai a kurenga. Mo te whānuitanga o ngā kōrero kua wharikihia, tēnā tomo mai ki te whare kōrero o te hiku o te ika ki te pai tukutuku, te hiku ira NZ. Kua hau tēnei ko Daphne Popata o te reo irirangi Māori o te hiku o te ika e mihi atuana. Kia ora mai tātou katoa.
Anō reire te motu, mā wāte, mā te reo,
he
pakamārama.
He mea tautoko
nā te māu.
Oh,